This is an MUT Radio podcast.
Lafo ethi sihlenenye insizwa futhi umfwa gatsheni phansi leqobhe limantete kodwa ke uzozishola yena ukuthi udabuka kuphi ungubani njengamanje sihlene naye ke endlini yemsakazi nje bese kuthembisile ukuthi manje bazi 11:30 zizobe ikhala abantu bamazi uSipho Sethu Ndlovu ikakhulukazi ezinkundleni zokuxhumana kodwa kunomlalelo ofisa ukwazi kabanzi ofisa ukumazi kangcono uSipho Sethu Ndlovu ukuthi ungubani kahle kahle udakwa kuphi uqale kuphi ukufunda kusukela emabangeni aphansi kuya phezulu nokukhula kwakho ubuwaziwa ngani ekukhuleni kwakho uyisilomo nje njengoba usuyisilomo njengamanje.
Okay, ngizoqala ngibingelele nje abalaleli nabasakazi abomsakazi emangosithi ngisisana bonani.
Yeah.
Igama lami nguSipho Sethu Ndlovu, ngiqhamuka lapha eXobhe eMantente. Ngizalelwe endaweni ekuthiwa kuseMasameni, ehambisana nayo indawo ekuthiwa kusofafa elapha engizalelwe khona. Engasho khona ukuthi inkaba yami isele khona njengamanje. So, ngibela sengikhula ke na ngikhulela khona ngikhulisa abazali icommunity angeke ngeze ngishiye cause ibikhona sesonke isikhathi yabo
bese
kena ngakhula njena nga ngafuna khona futhi bafi yabo ngafuna njena from first year up until grade 12 bengifuna khona esikoleni ezabantu abanormal luckily ngikwazile ukumanager ngoba isikolo izikole zonke obezingi hlangabeze because they transformed it ukuthi ngikwazi ukumove around
yabo bese endaweni yasemakhaya futhi
emakhaya uyazi ke nalabo emakhaya yabo
budume kanje esikoleni waziwa ngani yobusisilomo ke njengamanje.
Okay, okay, ngeke ngathanda ukuyibeka kanje kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi okay ngiyaphoqosa ngibeke. Okay, mina bengi smart
esikoleni
esikoleni
yes yes
ngoba nje nakunama class engaba skeptical because of ukuba smart.
Wow.
Nalo kuthi ke nakana okay ama assembly nje from primary to high school.
Yeah,
mina bengihlabelela.
Ngiyathanda lokuhlabelela bungaxuli uhlabelela
bengihlabelela uyabona nje othisha bami nje ungababuza ukuthi we uSipho Sethu bedume ngani bazosho ukuthi ewe uSipho Sethu ubedume ngokuthi uma eingane zingaxulu uSipho Sethu uzokuthatha akufake endumisweni same time.
Mhm, thampu wethu ke kezwakala ke Sipho Sethu mfethu namhlanje singumsakazo MUT Radio ohlelweni ke ushuni ke wengoma ke sithi nje asithathele lithuba ke sikhalisele ngokuphothula kwakho iziqu zamuva nje zobucwaningi kwezobugebengu kanye nezoku hlola ke izindawo zobugebengu bathi ke ngisingisi ke i-honors degree in criminology and ama forensic studies. Yini lena ekwenze ukuthi waba nesifiso sokwenza lezi zifundo kanti futhi ke ikuphi lapho usuphophele khona njengoba nje usiphothulile usiqedile?
Okay, angeke ngize ngiqamba manga mina ekhaya ngaphuma ngibatshela ukuthi ngizokwenza music yabo. Uma ngifike eversity ngaba no self argument ukuthi no u music into ephila kumina wayi kuze mina ngiqale phansi ngimoshe iminyaka ngifunde labo bese kuthi kena ngabe sengihlala phansi kena ngenza ucwaningo ukuthi okay eziphi izifundo ezikhona lana because bengisama ngisho lapha e-University of KwaZulu-Natal Howard. Then ngabe sengizwa kena ngalesifundo lezi ekuthi okay i-degree yami bephethe community development ihambisana nayo yilo nezana i-criminology ibona ama subjects lawa ebengimetshe ngayo yabo. Isase esenza ukuthi ngithathe i-community development is because I was raised by a community together with my family yabo. Uthando layo kena ngingasho ukuthi i-community development ukuthi ngigcina ngiyenzile it's because of uthando olomphakazi mase kuye ngelaphaya kwa criminology. Criminology ngithandise ukuthi isifundo vele okumele udlala ngengqondo ube active uyabona ube ilo muntu lona ekuthiwa i-critical thinker.
Yeah.
Yeah, nasana kana mthena uma kana ngibheke uganga kwami ngokomqondo ngasho ukuthi yazi ukuthini I can be a good investigator. when it comes to crime. Ngingasho kwena ukuthi ke uthandela criminology luqhamuke lapho bese masena ngiphendula leyo lombuzo lona ukuthi ngiphokophelephi okwamanje nginezifiso ukuthi ngithola umsebenzi wale owners le engiyifundele.
Yeah.
That is my morning prayer, evening lala ngithi Nkosi, I wish ukuthi ungiphe lo msebenzi. I wanted to be a foreign seeker. I want to be the first foreign seeker ohamba ngehlalo la eMzansi yabo.
Yeah.
Angilandaba nama challenges ukuthi amapha ama challenges engizowafica lapha. But I'm ready ukuthi ungifesane nawe. So ngifisa kuba oqala okumele awa address ama challenges ukuthi okay mina kana sengifikile umuntu ophila nathi saphilisa qhamuka ngemuva kumele kube mina ozethatha sini asenzele uba no 3 no 4 ngoba baningi ngiyazi abasenze.
Mfowethu ake sibonge kakhulu mfowethu wayibeka nje kahle kakhulu mfowethu ngiyasisoka sase nabantu ukuhlabela phambili ke nalohlelo mfoko kagajeni ake sibule lapha newethu siyakubona ngempela konke mfowethu okwenzayo ngenhloso yokuthuthukisa nje impilo yakho mntaka baba awugcinike ngokuba umuntu osanda nje ukuthweswa iziqi ngokusemthethweni uphinde ubeke usaziwayo ezinkundleni zokuxhumana phaya ku social media njenge social media influencer siyabona abantu baningi kakhulu abakhuthazekayo ngomsebenzi wakho futhi zomkhakheni womculo mfowethu siyakubona mfowethu khona usuzakhele igama silandise ngafushane ke mntaka baba ukuthi ke ukwazi kanjani ukuba balansisa yonke lemkhakha yonke nje ikwazi ukubalansa ibumbeke nje ngempela njengoba sikubona kwenza kahle kuyona yonke lemkhakha
mina ngibalansise kanje ngesikhathi sensuku zokufunda Monday to Friday ngisencwadini but on the weekend Saturday to Sunday angithindela ngebhadi incwadi ngikuphina ngisemculweni mina ngiyophanda mina lapha engiyakhona yabo ngiphusha umculo ngenzela ukuthi ewe kungabi khona okulekhaya yabo mina kale indlela ebengiphanda ngayo yabo ngama weekend angeke uzongithole evasithi it's either ngikuma gig noma ngise workshop lapho engophusha khona umculo wami yona ndlela kena leyo kena kena ebengibalansisa ngayo during a weekdays ngisencwadini full time
yeah
but on the weekend ngiyo distressa ngawo umusic wami that was my routine yabo
mnewethu angingasho nje ngicwala umlomo ukuthi nje cha uyisibonele sihle kubantu abaningi ukuthi ke impumelelo ke akusiyo yabantu nje abathile kuphela nanokuthi ke indlela odalwe ngayo njengomuntu siqo sakho emfowethu imuphi umlayezo ofisa ukudlulisela ke enteni ebhekene nenselele kanjena nayo ekutholeni emfundweni yayo noma ekufezi namaphupha
okay akukuningi engizokusho lapha kwintsha yakithi ngizoqala nje ngibabeka sithombeni ukuthi ewe okay imfundo esikhathini samanje ibaluleke ngendlela ngobani ilelizana umhlaba uma ubheka kuthiwa we are becoming to live in the fourth industrial yabo okusho ukuthi yonke into uma ubheka izobe idinga education so ngingasho kwena ukuthi umfundo osase high school noma osase university ngicela azibambe ziqini aqhubeke njena anga give up noma kungathi okay uphela saphilisa yazi usini qhubeka unga give up kuyenzeka ngenzile mina so there is one is local nje engisithanda ukuthi uma uphila njenganami you should accept yourself before the world recognizes you yabo ngingayibamba kanjalo nje ba
right ukuthi kama bazokhumbulana ngenye isikhathi yamanje khona ngathi ke imzuzu ingamashumi amane nesihlanu elibumbene ngempela ke ihora le shumi nomuva emsazana wakho yi emithi radio kama lohlelo ushune wengoma no King Africa ke ngihambe ke nobhuti omncane umdidiye lohlelo ekane naye ke umfoka menziwa njalo ye ngomgcibelo sula ngo 10 ye 12 inkonzo sikuyona njengamanje sike sakha isizwe uzokhumula ke sikhuluma nje ne graduate manje madoda umaceceke we honors degree madoda asikhulumi nge graduate nje sikhuluma nge graduate acha amabhanda semaningi Yazi nobani ke uyafisa abantu lamabhande amaningi ngempela ke sokukhuluma ngeowners akudlalwa keowners ningi uconingo olenziwayo ngempela siyafinga singaba awuqala ngempela ke umfoko kaGatsheni ohamba ngesihlalo ezimbona lapha ehamba phambili kwezocaninga ngobugebengu aphinde ke ngempela ke abe lapha ukuqhamuka nama solutions njengoba ngempela ke eseke wakubalula naye ukuthi ukapable ukwenza konke lokho bakuthi asingada ungamdabukeli umuntu akadabukisi umfoko kaGatsheni into ayifuna ngomsebenzi awufundele
unjani
but esesiphetha ngimtheka baba abafisa nje ngempela ke ukuxhumana nomfoko kaGatsheni noma abafisa ukusebenzisana nawe kokuningi okwenzayo nabafisa mhlasimbe ukuthola ukuthi ngabe umfoko kaGatsheni yini lebe imgqugquzela yiphi indlela abayisebenzisa ukuze afike lapho esekhona njengamanje bangakuthola kube futhi bangaxhumana kanjani nawe
okay ngizoqala lapha entsheni ebengigqugquzela mina yodwa into ebengigqugquzela
yeah
my disability I use my disability as a tool to pay my own journey
yeah
yabo so amasiko sikena lapha ya enkundleni zonke kuma handles am nje kusipho sethu uba kwaNdlovu yabo masiko sikena angazi noma ngingayibiza yini number noma
ungakhuleka nje umntaka baba futhi inhliziyo mayivulekile mhlawumbe ngokunama restrictions mhlawumbe singathi cha mlaleli ke la ngalezi khathi siyagcina
okay ngizobiza inamba yami lula kakhulu ithi 0722 77 572 ngiphinde ithi 0722 77 572 uthola usipho sethu kaNdlovu lapho
Facebook TikTok Instagram bakuthola kanjani
Sipho sethu Ndlovu nje ukubona bonke la mahandle nje umsasho sipho sethu Ndlovu uthola mina noqobo
mhlambe ngeba fake komunye sipho sethu Ndlovu mhlasimbe ozenza wena mhlasimbe bathini bathi wathem
oh yeah kungenzeka naloko but kena kuzomela ubheka onamalandeli abaningi because ngighost ngamalandeli
ngithanda leso spirit sokuzazi
nje
sipho sethu fethu right
Grace fethu
fethu nje baba fethu sebegoqileke sengithi nama ke ngitshontshe nje iminithi elilodwa umbuzo wodwa nje fethu besinesihloko la sosuku right sihloko sethu sanamhlanje besithi ngabe isiphi isimo wakwabhekana naso wazizwa ukuthi no man ngisemathandweni ke la ngibatshelile ke abafethu ukuthi mina ngikwathi ngolunye usuku ngacelwa abahleka abafethu kuthe ngolunye usuku ngacelwa intombi ama banking details into eyayiqala ukwenzeka empilweni ngathi no man umlando lo ngisemathandweni la ngicela ama banking details intombazane ngabona ukuthi hayi ngisemathandweni mhlawumbe na njengosipho sethu kungaba isimo sempilo mhlawumbe kini indlela nje noma yikusiphi isimo akwazizwa noma ngingasekhona semathandweni la wazizwa khona kodwa ukuthi no man ngiyathandwa ke la ngisemathandweni
what a question okay ngingathini okay the time ngisasevasithi yabo ngisasevasithi ngisazama ukwenza ama friendship yonke into yabo lapha there was this soul ngeke ngize ngusho yabo
yeah
there was this soul yabo that person we used to spend time together sikhatha sine yabo yabo nje umuntu uyabona nje umuntu nje onendaba ofona hey my first love like
I'm not going to be able to do it.
Kana wangenza ngoba semathandweni kodwa ke yize kwaba isikhathi esincane nje kwaba ma awana so bengithandana nomntombazane behlala emlazi mina ngoba ngihlala ngaka masho so ngoba ngihlala kanjena so engifoneleke ethi bekungifuna phela sithi ukuphuma kancane nami ngomqondo wami ngitshela ukuthi hayi ngoba uthi ufuna siphume uyangisukela yena so the out ochasha ukuthi umama uyofikeke etheke over yabo hayi nami phela akayimi lona ke hayi vele ngizogibela phema ngisuwala ngeke ngithi angifani malo ukuthi ngigibele asigibele sohlangana ethekwini lapha hayi nomama singibeleke ethekwini okay sekumele manje phela siyodlake ke umama phela manje uyafika lapho ubuka imini umama uyakhomba ukuthi ufunani phela mina ngithi ngobe khomba uzwa ngalabo ukukhishwa phela yambe eyokwenza ukulungileyo cha umama yabosi lo muntu akanamali ngabona washisho kwaphela manje ngoba ngithi cha ngiyaqala usebathandeni ngithengele khona yabo
Hawu hey baligili jongo manje Ucela ukukhipha umama egcineni izafanele kuphinde kuba wena ukhokha ibill ngikubizela etafuleni lami ngithi woza etafuleni lami sekuyimina futhi madoda kufanele ngiphinde ngikhokhele ibill kanjani manje kanjani kodwa phela hawu kuthiwa indoda yona phela kufanele ikhiphe iphaketi indoda kuzobonakala uzokwazi ukudla inkosikazi egcineni
Amaqhinga lawo wayefuna vele shuthi yena Nkosi yami ukuthi hayi bephume.
Mhlasimbo wayengamkhiphi vele ezithembisa. Problem ithi red card yamasikhona ngeke ke imizuzu ingamashumi ayihlanu nambili lombene ihora leshumi. Ekusukela hle nawe leyakusela ngo 10 kuya ku 12 uzokhumbula ke esibene Nkosi yakho nanga kakhulu phela sisikhona ke umnkosi kaMasikandi nake ubhuti omncane izinto ke ezenzekayo endimeni nemculo kaMasikandi abakhiphile njalo njalo uzokhumbula sikhiza manje sihloko sosuku lesisiphetha njengamanje uzokhumbula ukuthi lapha yasiphina zabane Nkosi ngemnani ithi ngeze ngikhumbuze never nasikunize khona ke ingoma nje zothando zamba nje ntathu nje kuphela lezingithinte kwamancane mthatha zikhumbuze uthi lezi khumbuze uthonono asazi ke ngenaye njengobhuti emncane ke uthonono zikhumbuza abantu kodwa ke mhla simbe khona phela ke ubhuti uthonono wakho kwazibani uzokhumbula ukuthi siphindisa bene Nkosi emncane kule khona lesikhona ke sibalande fresh laba selikhona ke ne please kaze lonke uma you guys khona lemsazweni wakho i MUT Radio njengamanje Nkosi siphethayo sakha isizwe sikhle ne graduate madoda le we honors degree in criminology and forensic studies cabanga nje bakuthi honors degree NQF level 8 njengobani
yey
kodwa isiphoso yethu emfoka Ndlovu siseliphetha ngempela ke uhlelo lukashuni njengamanje mina nawe mlaleli asikana ngene kanje ngeviki elizayo ngesikhathi esifanayo khona lemsazweni wakho yi MUT Radio sisike shape and own the future skiyanga ngqina ngqambuke imbadada mina namagama u King Africa basike ukadle phendelela udibuleza iphimiza dibula ngeenhlamba zobumbano abafazana bedlasela ngezembubhizo usilahle sikavela bahleke into eqhamuka mama siya ngishizisa sokuqaphatha ngeidolo zakhe ngonyilo kazathi ukwande waliwa umthakathi bopha mashimane thina bese kuzondela emzamo yakho salute kuma bande kwezemfundo baze bathi uyoqashwa phi lo
seshiloke useshiloke lapha ke uKing Africa bafowethu ke cha next week madoda ngesabatha madoda ngaso leso skathi ke kuba kusukela ngo 10 kuya ku 12 ke emini bafowethu ke kushunike wengoma suka imina ke lona kopha ngamanwa kwabiyela madoda dlomodlomo ebe kumthetho leni ubuko lemehla amancane obunhlanga ngiyafumpula ngubuza ngubuza umntilombo madoda qhuzqhuzo obhoza azobona kanjani into emza sebuka hamba ecetha zomfo kwabiyela
awathi qhuzi madoda intambo ngiyithatha qhuzi nami ngiyavalelisa nje ngithi bye bye Kuthe mncane uhlaba isintombo nesekulibe umcazi imali encane ukwisheshu umuse yaphuma yavalelisa sihlangane ngalo soku lifanayo ngazi isikhathe sifanayo khona la umsakazana ko MUT Radio ngaphansi kohlelo oshunwe ngoma haye ke iciko leli asilikhiphi lodwa silikhipha ngengoma ngithe ngoba siphosta
This is a MUT Radio podcast